no, 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 la badiba. Uli wetu la baby tulu wa.
Genius boy.
Honest band beats.
She makes me feel like a star, like a faster PRS. Girl, I'm not what you feel.
Genius boy.
Enough love, she never care what all the people say. Gone are the days when the people could have never do all of them say. Now you know queen for cool, simultans every night and day. Hang on bang. Divivye ya live yange. Okuva kumande paka Sunday. Ya demiranga ye chance. Simutono tuliva fina kulumbe. You know queen pizza. Natesika, zemuli mumusa, you know what you got. Yene ye fasabo na be wala. Agama za musana.
Agama za sana. Joina chumukamba. Jongamba. Agama za sana. Nawa majaba gana. Agama za sana. Joina chumukamba. Jongamba. Agama za sana. Nawa majaba gana. Agama za sana. Chumugamba, wangamba. Agama za sana, nama majaba gana.
Kakaweka sana neweli wankuwa. Neweli wanyanja newe banjuwa. Wetulirie nyama newetuli antula. Sili kucha wati sili kuwa. No, 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 fula madiba. Buli wetula gange ndulu wazikuwa. Galio beta dane muna disantu. Sili kucha wana wali wa sitani. Olumune kuwanga nebu zanzani. Okukwa momo kuwana watali na fulani.
Agama za sana. Joina chumugamba. Wangamba. Agama za sana. Nawa majaba gana. Agama za sana. Joina chumugamba. Wangamba. Agama za sana. Nawa majaba gana. Agama za sana. Joina chumugamba. Wangamba. Agama za sana. Nawa majaba gana.
Top 10.